CKMusicPromos.com.
Nolanda Nasana.
I love you.
Yeah, ladies and gentlemen.
Influence music.
Ika kosa siwa oneka, mumavuto tispeza teka. Tika kwata wafuno pempa, kaleza chea mbeta neka. Swagi tripu nizimia neba, kwa ma fake friends uzani peza. Veve chito ni kupempa, but ikakosa siwa oneka. Ikakosa siwa oneka, mumavuto tispeza teka. Tika kwata wafuno pempa, kaleza chea mbeta neka. Swagi tripu nizimia neba, kwa ma fake friends uzani peza. Veve nchito ni kupempa, but ikakosa siwa oneka. Kweni choka marapa ni ziva, but kulipe we ava ziva. Vazivi kache munyumba mao panja na vajabeba mavatambira. Vanaesa kunitia kilila, nilishap ni vala silila. Ango pempa feature 55 miss calls, wala zinza mutumila. Put the finger up for my fake friends, gani limo ni deathless. I guess for now, I'm perfect to chase friends, I chase Benz. Kwa manyimbo ye nina imbapo, check kulipe nina jewapo. Jine nina lengesa chite muma nyimbo mwake nisa zipeze kamo. Zwanvela jifen pazene wa dropa, zikungo flopa, zadzi na ntota. Zika choka wafanika kuchonga, zika lila ni mendo ya matota. Posa mpose nkume, ndama jiva teti ndume. Jine sini they can't see me, shoutout wa komanda simi. Ika kosa siwa oneka, mumavuto tispeza teka. Tika kwata wafuno pempa, kaleza chea mbeta neka. Swagi dripu nizimia neba, kwa ma fake friends uzani peza. Veve chito ni kupempa, patika kosa siwa oneka. Ni wamo yoti mawaziva, wama buela chenga chilila. No wonder these days ni mayanga olofoni vanitumila. Ni wafana bat vanachepa, ulans di sote anikateka. Swagi dripu nizimia neba, visa zikutumfia veva kupepeka. Makero wawa wama kamba wari singo, nima kusira nga mvera zao nyimbo. Do it na ghetto, wana mvera si uka nga buele no gwiri kakembo. Chiwawa wamene ama enda kuimba, bati nyimbo zake zima pera mu studio. Uzani peza kuchwapa usote na gang. Thug life no na complain, mabazi yanga yali insane. Yafunika ma wish doctor teni. Kakosa siwa oneka, mumavuto chispeza teka. Tika kwata wafuno pempa, kaleza chea mbeta neka. Swagi dripu nizimia neba.
CKMusicPromos.com.